Yeah, you know it.
Seven missed calls. Nining it dance. Candle azul and bulawa y trauma. Atin a miss with a west man is over. Dali respond. I need you closer. Musugung Zosa. Hila bangan bako amanda na sodwa. Hongom ya yona. Angiti bambo shela mina nawe.
Hello.
Jezo alishia gimi. Eline punga lako. Putu malo yako. Kushoti keli. Niga mahora mebili. Kamele spuben sako. Angwaba une mpaz. Kuntanga zimuga na moya dali. Ngeli telepota dali. Yenti zwenyako zofiga maduze. Pakas kwa mabili utwelfa glalegi. Latin puzi kofle late. Yenti zwenyako zofiga maduze.
Jimmy choose on Drew Scott Queen and I was just enjoying your loose.
You say your ex used to play you like a good song.
Me na ngile ngomo ipindu psugu bonke jukebox.
Me na ngile mbali waitola kumtali. Ye chawuli si chozi na vasali. Iskali istale luti na baby yangali. Lambe sona snekani koto mina na weshezi sliplani.
Bing sa slanga nisa lo cash. Nizamu ktoli private jet ngezo bwana ukshe.
Kaya
Chubala les tuve, mami.